Motherfucker, voice say it.
Switch.
To make your voice music.
It's the kiss, baby.
Mama J, you not come on away. Now come on away. Mama J, you not come on away. Now come on away. Oh, mama. Oh, mama. Mama, oh. Oh, mama. Oh, mama. Mama, oh. Sanganya. Sanganya. Sanganya.
Akiri yangu, mama.
Sanganya. Akiri yangu, wana unaichanganya. Oh, changanya, changanya,
akili yangu mama,
changanya, akili yangu wana unaichanganya.
Sema nini unataka mwenzako nitakupa.
Mama J,
kweli umenikamata na shindwa furukuta. Unanivuruga mie, akamoyo na akili yangu, leo na ngondo mie. Mama J, we ndo ubavu wangu. Niko radhi minife kama kile kosa penzi lako.
Mama J,
pige makafara tambike, lakini moyo umedondoka kwako. Wachana nao, sunajua misina habari nao. Wana mwengu shawa piga bao, kwa uzuli wako hafanani nao.
Mama J, inakoma na we. Nakoma na we. Mama J, inakoma na we. Nakoma na we. Oh, mama. Changanya, changanya,
akili yangu mama.
Changanya, akili yangu wana unaichanganya. Oh, changanya, changanya,
akili yangu mama.
Changanya, akili yangu wana unaichanganya.
Tunaendana uo. Unafanana mama Jay. Unaendana uo. Unafanana mama Jay. Nyumba yangu, gari yangu, uwe navyo mama Jay. Nitakupa hati yangu na roho yangu, uvimiliki mama Jay. Uwe mama na mibaba, uwe ramani na mirada. Akili yangu unaichanganya we. Mama Jay nakupenda sana we. Wachana nao, sunajua misina habari nao. Wana mwengu shawa piga bao, kwa uzuli wako hafanani nao.
Mama J, inakoma na we. Nakoma na we. Mama J, inakoma na we. Nakoma na we. Oh, mama. Oh, mama. Mama, oh. Oh, mama. Oh, mama. Mama, oh. Changanya, changanya, changanya,
akili yangu mama.
Changanya, akili yangu wana unaichanganya. Oh, changanya, changanya,
akili yangu mama.
Changanya, akili yangu wana unaichanganya.